cheri nisewe itame mwenyewe na moyo wangu. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Moyo wangu nata, nata unavyotaka, nata unavyotaka, ila chunga usijeleta maafa. Moyo wangu jeuri, moyo wangu kiburi, nata unavyotaka, ila chunga usijeleta maafa. Moyo changu pakutua, pakuchutama, pakuka, pakusimama, pakutembea, pakukimbia moyo. Moyo wangu kichefu chefu, moyo umegoma vitu vichafu, moyo unataka vitu nadhifu vya kuridhisha mwili. Moyo aura shofo, moyo bingwa wanyodo, moyo hutaki shobo 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 shobo. Moyo wangu jeuli, moyo wangu kiburi. Ukileta dharau, moyo unakusahau. Moyo ukijona mzuri, moyo unaleta jeuri. Moyo nakupa cheo, wewe umiliki wa hisia zao, yani kama mti wenu shirarao, shirarao. Wapo walotaka kushindana na moyo wangu wa kafiri, wako chali, chali. Moyo wangu jeuli, moyo wangu kiburi. Ha, jeuli, moyo wangu kiburi. Ha, jeuli, moyo wangu kiburi. Cheri nisewe itame mwenyewe na moyo wangu. Oh, oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Moyo wangu nataka,